ngo mvuge imirimo yawe itarondoreka mwami wankoreye ngize ngo mvuge imirimo yawe itarondoreka mwami wankoreye nahera mugi todo ukira nyiririmba nishire nahera mugi todo ukira nyiririmba nishire nahera mugi todo ukira nyiririmba nishire nahera mugi todo Mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire nahera mugitondo mugitondo nahera mugitondo ukira nyivuga nishire we nahera mugitondo mugitondo Nahera mugitondo ukira nyivuga nishire
Nahera
Nahera mugitondo Mugitondo Nahera mugitondo ukira nyivuga nishire Nahera mugitondo Mugitondo Nahera mugitondo ukira nyivuga nishire Wasanze misayo yibyaha Urambabarira umpinduru wawe ubundi degembya singiri kivume wampaye ubugingo umpa n'ubuzima wasanze mwisayo y'ibyaha urambabarira umpinduru wawe ubundi degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima Nahera mugitondo Mugitondo Nahera mugitondo Ukira wansanze
Wansanze misayo Urambabarira umpinduru wawe Ubundi degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima
Wasanze
Wasanze misayo y'ibyaha Urambabarira umpinduru wawe Ubundi degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima Ubundi degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima
Ubundi
degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima
Ubundi degembya
singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima Wasanze misayo y'ibyaha Urambabarira umpinduru wawe Ubundi degembya singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima
Ubundi degembya
singiri kivume Wampaye ubugingo umpa n'ubuzima
Aye Aye Hal
Uba Ahiriwe abakwizera Kanda bakwiringiye nibaza korwa n'isoni Ahiriwe abakwizera Kandaba kwiringiye nibaza korwa n'isoni Hahiriwe abakwizera kanda wa kwiringiye nibaza korwa nisoni
ahiriwe abaprizera kanda wa kwiringiye nibaza korwa
ahiriwe
abaprizera
kanda wa kwiringiye
kanda wa kwiringiye nibaza korwa
ahiriwe
ahiriwe abaprizera
barakomeye
kanda wa
ahiriwe
abakwizera
kanda bakwiringiye
kanda bakwiringiye
murayizi turirimbane ahiriwe abakwizera kanda ba muzamura ijwi ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye ahiriwe aba kwize kanda bakwiri ahiriwe
ahiriwe aba kwize kanda bakwiringiye nibaza ko
ahiriwe
ahiriwe aba kwize kanda bakwiringiye nibaza ko
ahiriwe
ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye
ahiriwe
ahiriwe abakwizera
kanda bakwiringiye
kanda bakwiringiye
solo solo ahiriwe
ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye nibaza korwa nisoni
ahiriwe
ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye nibaza korwa
ahiriwe
ahiriwe abakwizera kanda bakwiringiye nibaza korwa nisoni
Hallelujah!